不能没说，那么胸怀该何为万物 special， 换你的背景你也玩过 angel， 给苏格亚你干嘛 villain， 那么 camo， 哇
不能挖个干嘛 candlelight，
Kila ifikapo mida ya night. Sia mbona kwenye simu hupatikani, nikicheki kwenye Facebook upo online. Oi, baby come back, nataji tuwe wote kama sili na Jack. Don't post your pictures on our Instagram, machizi wakikone anesi watapata home. Niko so lonely, njoo basi home baby, niko so lonely. Nataji tuwe wote uwe nami kwezi kana one day you and I took a spend to Miami love. Kwana wena sokuwa mapema wendo chanda chema isikizi na chusema shakombea mapema kama kongo wendo mwema au kukumbuke zile good times akuwa tukishia mina wenda na night time day time night time day time yani paka night time
really miss you
angel angel miss you angel 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 me miss you
Ponverse.